matingo ya mano tu mwana na pekeriri Mbuza jiritike ina kupize kata mianga ya vika ya mwanira Chepo kutama jimo ya ngamulungu mumanja yake ya nitairira Niza gamba vijani kaya
Fiancé, if I don't even bother to give back Wavutika wantu you chose to sit back Lesa ala pela bad foot ya poka Ni wangati wabeula wene wana broker The more you give, the more you receive uchapwa Usamwa na corolla but you ufu na jagwa Kindness ni mahala Jiza kampia kumwamba ukuwa mambala Azaka sala na voni ndiani ukafa Betikali moyo tipunzire kupasa Niyo dula maplotu kukumwamba Chuma chima sala uzaenda weka kumanda
Ajibano penini moyo sinikamba Zaka zika na nani Ajibano penini moyo sinisika Miga zike na nani kaya Matenda na kondo na kuyambana Kela mwine walavu wakama Kujipano ziko niko